tuyise wotata bajaja mukunde kunde mwebalo obutamvamu ensinga yatunyika abantu besinga baseka mujje mutulabe yefebe mwayita baferia mbikyuse kale ebitala byatutadde kale mugire twetale emiyayu mugye twetale nga bwe tusakanya bajaja mwebale ne wano tuyisewo walayi teriyali akisuubira mukama olinamanyi bajaja mwebale ne wano tuyisewo walayi teriyali akisuubira batuloga naye era byasala bagezezaako nnyo byalema abasawo busente babulya kyokka ffe tuli eno twetala kati bagenda kwetuga kenkomyewo bagenda kwenyaga abaana bagenda kwetuga bo mata bebindeterayo ekikoko nkirye neyoseka ennaku nga ntobye onkumireko ku kyotonjote bikyuse kale ebitala byatutadde kale mugire twetale emiyayu mugye twetale nga bwe tusaakaanya bajaja mwebale ne wano tuyisewo walayi teriyali akisuubira mukama olinamanyi bajaja mwebale ne wano tuyisewo walayi teriyali akisuubira mukama olinamanyi kikonye muna wano tuyisewo tata bajaja mukunde kunde mwebalo obutamvamu ensinga yatunyika abantu besinga baseka mujje mutulabe yefebe mwayita baferia bebindeterayo ekikoko nkirye neyoseka ennaku nga ntobye onkumireko ku kyotonjote maga bajaja mwebale ne wano tuyisewo walayi teriyali akisuubira mukama olinamanyi bajaja mwebale ne wano tuyisewo walayi teriyali akisuubira mukama olinamanyi